Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo Sidjo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sidjo Tamani.
Alkam sare sappo e nayi lewru janvier hitande 2016 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silmaji capanɗe nayyi e joyyi meɗen tawa e les maison de la presse ɗo Bamako ɗo. Sakiraɓe, alkam sare hande nde jaati wonno ñalande domande fa Liberia nantina wiide ñaw jonta ebola o timmi e ley leydi mabɓe ndi. Ndenno oɗo kabaru ana hollita en wiide ñaw o laaɓi e ley ruunde Afrique nde e mangal muɗum fuu. Oɗo ñaw waɗi masin binino ko ɓuri yimɓele ujunaji sappo e goho ley ruunde Afrique nde e mangal muɗum. Laamu Malick woni ɗo kabaru callal o holliti wiide ɗum e tawede fuu en fa hande eɗen kani jertade e kutteji tongiɗe ɗiɗo ñaw. Ndenno tinnoɗen taboɗen e dabareji piyaɗi ley bangal haɓude e ñaw jonta ebola o. Ñalande sappo e jetti lewru janvier ndu wonno ñalande domare ɗum woni saria Ahmed Alfaki ley suudu saria dental leyɗe aduna. Ndenno ɓe kolliti wiide oɗo saria oɗum bortinama fa ñalande go'o lewru mars hitande 2016. Kanko Mungi Hamdi o keƴaɗo hoorejo dental leyɗe aduna ɗum woni Nations Unies keƴaɗo ley leydi meɗen ndi, o holliti wiide golle makko timmi ley leydi meɗen ndi. Ndenno yoga yimɓele koñotoɓɓe kolliti wiide golleji makko ɗi won juɓɓiɗi won ɗi juɓɓaki. Ministre kiɗo leydi Tchad warta lontade mo e ley ɗiɗo golleji. Sakiraɓe, ɗi woni kabaruji mawɗi ɗimen jogani o hande. Jottino on kabaruji ɗi yo sakike moɗon Barke Cissé, bisimilla moɗon e heɗade. Sakiraɓe, kumpite wiide ñalande hande nde jaati wonno ñalande domare fa leydi Liberia ndi nantina wiide ñaw jonta ebola o timmi e ley leydi mabɓe ndi. Nden oɗo kabaru ana hokka en taƴoral wiide ñaw jonta ebola o laaɓi e ley ruunde Afrique nde. Ndenno ñaw o masimbini ko foti yimɓele ujunaji sappo e go'o ley ruunde Afrique nde e mangal muɗum fuu. Ousmane Diko, hono kabaru o worri?
Faama heɓama, raɓugol ñaw ebola o seli ɗo Mali ɗo ila ñande alan sappo e jeeti lewru janvier 2015 ana ɓado hitande hannden. Ñawɗo cakitano cawraɗo Bamako ɗo yo jeego lewru décembre 2014 wanno. E ley ko laamiɓe Mali kañe e OMS kolliti mo ñaw ebola nangi arande ɗo Mali ɗo andinama 23 lewru octobre. Nden hitande yo ɗum cukalel ngel duuɓi ɗiɗi, garngel ƴiwde lagine caamgel janngo muɗum fuu ngel raɓali du fay gooto. Geeƴi ñaw o naati ley leydi ndi batta ñawɗo goto ƴuɗo lagine. Yo ɗum almami mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi wonno daɓnoɗo yimɓe jeeɗon ɓe joyon keddi hen. Caggal Sierra Leone jetti lewru novembre lagine 29 lewru décembre yo Libéra andini kañum du ñande alkamisar nde e wi OMS geeƴiñoo ebola o laaɓi ton tal caggal ko tawka mumo heɓa ley ñalaɗe capanɗe nayyi e ɗiɗi nde ñawɗo cakitano o heɓano ƴeewede tawaɗo somali mo. Ɗum e tawede farrati ana hen fa hande saabi de geeƴi o ana wawi heddade ley ko ƴewata e ɓinguel adama bawɗo du wurde hen kala hakke lebbi jeenayyi hono ko Libéra hemno e misal muɗum. Geeƴi ñaw ebola o laaɓi ley lewru me nde kañum e lewru septembre 2015 haɗali ñaw o funtude ley leydi ndi ley paale yogaji.
Ndenno Laamu Malick mani ɗo kabaru cellal o holliti wiide ɗum e tawede fuu ana hani ko jertoɗen sarri kutteji tongiɗi e ñaw jonta ebola o. Ndenno tinnoɗen taboɗen dabareji piyaɗi ley bangal haɓude e ñaw jonta ebola o. Abdoulaye Nena Koulibaly o goto e dunki en andanɓe kabaru ñawuji ɗi ley leydi meɗen ndi keɗe ko haali e dow faccitago Ousmane Diko.
Miɗen darda kala teɗo fa sanne wattana hakkillo pati lelna juuɗe yimɓe keddo e tabade dabareji cenanɗi dokkodiral juuɗe seesido ñamde tew kuɗɗe ladde du teede pati kuɗɗe tunnuɗe du nawtore. Satu fuudu sa yeehi filorde lotira juuɗe ma senorde. Le Afrique ga taykitama ley dabareji cenamɗi temedere ñawuji fuu capanɗe jeenayyi ɗi ƴiwan fa laaɓa seɗi tabama. Yo wiide yimɓe gattana hakkillo tabo dabareji cenamɗi. Dabareji ɗi ana keddi e wonde heedi keerol meɗen e lagine fawarde jipporde avion fay soɗi tekkinaka. Commune mum woodi hannde hono dabareji ɓamaɗe ley gollirɗe ɗe kuncama. Ɗum haana saabi de geeƴi ñaw o ana wawi tawede e ley ko ƴewata e tomontare.
Sakiraɓe, kollite men ko woni mijangoji moɗon dow herlo amen noddirtego page Facebook Sidjo Tamaningo.
Tamani.
Sakiraɓe, sappo e jetti lewru janvier ndu woni ñalande heƴanande sarugol Ahmed Alfaki ley suudu saria dental leyɗe aduna. Ndenno ɓe kolliti wiide nde ɗo ñalande bortinama fa go'o lewru mars hitande 2016. Oumar Waygalo, hono kabaru saria Ahmed Alfaki o worri?
Kanko Mohamed El Faki El Mahdiyo cikkitaɗo wiyede yalla wona kanko bonni ɗum wonno cuuɗi waliyaɓe bonnaɗe to Tumbuttu hitande 2012 wakkati nde tiiɗallaji ɗi gonno ley sahal leydi meɗen ndi. Zuzu kuminiɗo ɗiɗo talki o bortini ɗum hollitinde wiide ɗum wonno yimɓele kanɓe darnade oɗo jiha dinki ɓe mbiyaɓe kaja fa hande fa ɓe pamto ɓe landino du no sariya o hani waɗirde. Kanko oɗo neɗɗo kanko laamino ɗum wono guɓal jiha dinkoɓe ngal ɓe noddirta ansar din ley laamu Tumbuttu o. le majjundube kollitiwi de beddo yimbelbe bonni ton cuudi waliyabe ko yaata sappo wakkande de be gonno le sa halleedi meden di dido cuudi waliyabe fu yo ngattaade e fina tawa le adnar allandu kanko lamir seppe yo hollitiwi do wadanno watta fu jeewa yella seriyo an wadanno feewiri o do neddo o jukke ko handi
kanko mungi hamdi kadjado horejo dental led adnontu teno nations uni le leedi meden di kanko wonno horejo minisma e ko yata e hitande hande den no be kulliti wiide o timmini golle do mali do ministre kiddo leedi chad warta lontade mo e leedi do golleji non no yimbe yoga e yimbele konjoto be kulliti wiide golleji makko di won jubbidi wondi njubbaaki suleiman drabo o goto e journaliste en gollobe le journal notirte gal esor le leedi meden di kede ko hali e do faccitango ousmane dikko
ko hamdi ronki e golle yo wartirde pamral hakkunde walde walorde kanyi e gouvernement fa warde yimbe minisma wala yingolobbe heedi yimbe batte mayeti e yogaabe hollitimbe metiji mu en gaawto heedi gouvernement todu hono ni yi ngarja wini wela seeda metta seeda se micitike de minisma wanno heedo nokku kidal tonde du etawede pati ofele sanne e golle sabede kanko e hore yo lawol ngol conseil de sécurité didno ngol o jokkino mo fay goto du waawali sotinde yo du gorko ciesindido chubinodo kaldal do yaltinigol kolde
elle batu joybo fedde humanide jokitaade golleji kaldal e kawrongal be nantinino wiide armée mali kanyun e gubbe murtude gondo le saha leedi meden di be ngaran be pawndira bawde mabbe kala be huncana hore rafinde nagu ngodudo e lanyude e leel saha leedi meden di den yoga e gubbe de kulliti wiide kambe be jarrani dido dabareji ka laamu o woni de fiyaay dabareji tendinidi ko haani sabbe minde dido golleji yenga ibrahim jallo o goto e horebe walde plateforme de kede ko haali do fajitango ousmane dikko
nous sommes
miden tawda e gollidinde soldat sen leedi honon lamo oli miden chullani wartugol deejere le region ngaji sahaldi kana lan legal hiba se gollidal gal heba lataade e misale heedi plateforme to ne men biano men lan do famen jaade golle larwade pale dende men tinnali dum yo heedi lamo to tidal ka juri etat major wi men jaade mobilaji amen ka e hakkilo amen mine miden bawi yadude kabar amen kanon mobilaji e nguure warbe be kafu yo lamo o han daranade misalu fahande se soldat sien imeke larwayade be dokete ngenaari e ngure fu me jaranin tam be jidi dun ne anasidi hande yolamu o wadane kala ko habbi e larogol soldat sien gol yolamu a hani daranade o golle falato no feewri
function correctement
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et l'aide Suède ngoni pabatobe studio tamani
sakiraba yewu yen ko woni e lay region gaji meden di emputiran to kulikuru tobe kulliti wiide sugabe kulikuru be fut wadi ton majango kenyen faabe kullita metti mabbe horejo fedda humaninde kabaru figol ballon le lamu kulikuru obe kulliti wiide o do horejo wala wada golle makko ko hani wadde e lay faabade fedda humanin fedda notirtende nyana de kulikuru en gartiran faado sandobe kolliti wiide Caritas Mali fuddi ton heejo ila kenyen humaningo faabaade rentorade nyamri ley ngallurnde e mangal mudun fu denno ko yaata galleji ujunaji didi e temere nay ngarta faabede e ley ngodo heejo ko foti millionaji temere didi e chabantati warta wattede e ley majjun golleji di haddo tan e wadede ko yaata e lebbi tati denno be kolliti wiide ko yaata e bembe chabande jetti warta landinede ley gelle kominingaji san kanyun e tominya en gartiran faado kitadobe kolliti wiide luttundiral mawgal wadi hakkunde police en kanyun e yimbele donnobe motoji koyde tati denno beedo yimbele kolliti wiide beete alla pindo fu be jobanan police en be temedere le yawartaji mabbe di fesu tawi talki mabbe ana kibbi en gartiran faado duwanjan dobe kolliti wiide nguyka motoji buri hewde e lengal lurnde le wattu joni o denno jama o kolliti wiide o do kabaru ana suumi be fa sanne gendarmerie mabbe o jaati kolliti wiide le balde be tidde ko yaata e motoji sappo woni ko gujja e le duwanjan e mangal mudun fu denno lamu ton o waltini hakkilaji jama o wiide e be gondi sekude dati mbawdi sabbi binde jam o warta e le lamu duwanjan o e mangal mudun fu sakiraabe din woni kabaruji mawde di men jogani honde njottino on njottindo on kabaru di sakiki modon barki sise denno kedde heddine hedade yewtere meden de ana heddi